Soyo present Adi Cartesis. Let's get music again. Termination.
Ikunyonge mjani kwenye lisla. Out on the limani ukale pizza. She's my number one. She's my number one. From another one. She's my number one. She's my number one. From another one. And you girl, don't you go. Napenda vyako vikuko. Nikikukosa majuto. Umeniroga kijuso. Na body lako la fuso.
Yes, sir, ya. Alright, sir.
So better give me one more night. Give me one more night. So better give me one more night. Give me one more night. Kama Mungu kaku blessi, mrembo blessi. Unajua kupika, unajua kupakua mama. Na unajua kushika mpaka jua linapozama. Kama Mungu kakublesi, mrembo blesi. Unajua kupika, unajua kupakua mama. Na unajua kushika mpaka jua linapozama.
Na ungetaka ni kuonge ninge pania. Nikupe nini dodo ninge kupa dunia. Ulembo wako sio siri na jivunia. Na ukinipa sijivungi na jipimia. Napendaga upole wako kama ngamia. Na kwenye nchi yako misio mzamia. Alright. Napendaga upole kama ngamia. Hey. Na kwenye nchi yako misio mzamia.
So better give me one more night. Give me one more night. So better give me one more night. Give me one more night. Kama Mungu kakublesi, mrembo blesi. Unajua kupika, unajua kupakua mama. Na unajua kushika mpaka jua linapozama. Kama Mungu kakublesi, mrembo blesi. Unajua kupika, unajua kupakua mama. Na unajua kushika mpaka jua linapozama.
Right on the culture, man.
I dedicate this song for all just of the world.
Hello, beautiful love. Beautiful day.
Always.
She's my
angel girl.
He's a man. Bad man kill the king's side.